ti shtala uyena shtala enkosini ungasuswa izilingo ungakhathali shtala noma sekuthini shtala okholweni inkosi yakuzwa futhi yabona shtala ungasuki Jesu Let's go.